This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, molweni baphulaphuli baka Radio 729 AM Cape Pulpit nguvelile kambenene kwakhona gelona othetha nani namhlanje. Mphulaphulu yayazi ke ba xa libetha elixesha betha lensimbi yethoba ngolwesine. Ithi ke loo nto mema omakhelwane mxelele mthumelele kuWhatsApp mthumelele kunomyayi wakhe utsho bangabana uvelile ukunomathotholo. Mamela, mamela zashunyelwe indaba ezilungileyo. Biza ke umeme okanye uthumelele abantwana bakho, udadewenu, umntakwenu, uthumelele umyeni, uthumelele unkosikazi utsho bangabana mamela apha nazi indaba ezilungileyo zishunyayelwa. Ke mphulaphuli nganifumana ke naphaya kulawo amanxeba onxibelelwano okanye la makhasi onxibelelwano, that is uFacebook. Unganifumana ke khona ukhangele uvelile mbenene. Ubesele undichukumisa kusitsho ukuba ngabana yintoni na ebekuchukumisile ngawo lo myalezo, okanye yintoni na ongakhange uyiqonde onombuzo kuyo. Mna ke into endizoyenza ndizawuthi ke ndikuphendule, ndikunikeze ke impendulo apho. Mphulaphuli, phambi koba ke sityatyadule kakhulu, sithi ukungena nzulu, masiqale ke sithandaze. Sawuthetha ngelizwi kakhulu ke namhlanje, masithandaze ke mphulaphuli. Bawethu namandla onke egameni likaYesu, siyabulela ngalo elithubo sinikeze lona. Enkosi ngobukho bakho apha, Thixo wethu namandlonke, kumakhaya ngamakhaya, Thixo wethu abaphulaphula baphulaphule kuwo. Our Father and our God, we pray ke somandla, we pray that uchukumise iintliziyo zabo, that uphilise abagulayo. Thixo wethu namandlonke, ndiyathandaza ngalo mzuzu makungabikho namnye umphulaphuli wale nkqubo osheka ebambekile ebanjwe sisifo sisigulo. Nokuba sithini, lithini igama laso, nokuba kuthiwa asinyangeki, nokuba sele benikezwe ixesha elithile abangaliphila phambi kokuba ngabana baphulukane nobomi, Thixo wethu namandla onke, wena uxa kwanto uyakwazi ukuphilisa. Ngobuthe ezwini lakho ngemivumba yakhe saphiliswa. Thixo wethu namandla onke, I claim that therefore for wonke umphulaphuli that is listening, Thixo wethu namandla onke, mabaphile ngalo mzuzu. Thixo wethu namandla onke, ndikhalimela sonke isifo, wonke umoya obenza ukuba bagule ngalo mzuzu ndiyawukhalimela, mawuhambe ushiye imizimba yabo, mawuhambe right now in the name of Jesus. Mabaphile, ndithetha ubomi kubo, ndithetha impiliso kubo, futhi kungabikho namnye umphulaphuli wale nkqubo obuthakathaka empilweni, ungabikho namnye osweleyo. Thixo wethu namandla onke, for you are the great provider, our Father and our God, we worship you. Be thou glorified, be magnified, our Father and our God. Siyathandaza ke bawusithandazela naso esi sikhululo, Thixo wethu namandla onke, ukuze that my Father and our God, that you may provide for bona. Thixo wethu namandlonke, kungabikho nto bayiswelayo. Thixo wethu namandlonke, mema futhi utsale abaphulaphuli kwintlanga ngentlanga, kwindawo ngendawo. Thixo wethu namandlonke, bamamele esi siphululo esi sikhululo, Thixo wethu namandlonke, ukuze kwande kuso, ukuze sikhule, Thixo wethu ophilayo. Lord, in Jesus mighty name, sikunikeza udumo ke, uzuko nembeko, ngoba zikufanele. Siyabulela our Lord and our King, in Jesus name, amen. Enkosi ke mphulaphuli ngokuba utheke wathandaza nathi. Ndiyamthemba ke uThixo ukuba apho ukhoyo ekhaya, noba ke usimamela usemsebenzini okanye usendleleni, kodwa kule ndawo okuyo ndiyamthemba uThixo uba uzivile izikhalo zakho, izicelo obunazo, futhi ndimthembile ukuba ngabana ukuphendule, ngoba unguThixo ova imithandazo, unguThixo ophendula imithandazo. Asithandazi nje angasiva, asithandazi nje angasiphenduli. Kemphulaphuli, mhlawumbi masiqale phaa kuyo la vesi ebesigqibele ngayo phayana kule veki ephelileyo. Phaya ke kwabaseKorinte besibini, isahluko sesesihlanu. ithi sesesihlanu ivesi ke yamashumi amabini ana amabini amashumi amabini ananye sithi ke xa sifunda kuba lowo ungazani nasono when wamenza isono ngenxa yethu ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. Now ayithi thina kunento esiyenzileyo to deserve. Now one of the things endifuna uzisuse kwi vocabulary yakho okanye kwi reasoning nengcinga yakho when it comes to God is that I don't deserve. Yes, nobody does. I don't deserve. Also, I don't even deserve to ukuba ngabane bendithetha nawe apha kulo nomathotholo. Nobody deserves anything. I don't deserve this. I don't deserve ukunyulwa nguThixo. I don't deserve ukushumayela. I don't deserve ukukhethwa nguye. There's nothing I can do to deserve. Now ke ngoku ndinga deserve ndinjalo. But God has chosen to use me. Now, God has chosen you unga deserve unjalo. He has chosen you ukubanga banu bengu mtuana wake. So this is not about deserving. Ngoba as benchilo glevek pele ondati kupale ukwatua, there is no one, none is righteous. But sibonu Yesu, there who is God himself, etata indawu yetu, taking our sin so that we may become the righteousness of God. Umntu othathelweyo isono sakhe ububulungisa bukaThixo. Now, Jesus took upon himself all your filthiness, sonke isono sakho, all your undeserving, wathathela kuye ukuze wena, no, not luseca kwakho, wena, no, not myeni unkosikazi wakho umntwana wakho, no, I mean you. Wena ube bubulungisa bukaThixo. Now, esifunda ithi kuba lowo ungazani nasono wamenza isono ngenxa yethu, meaning thina bekungekho nto ebesingayenza. We were not capable on our own to become the righteousness of God or even to become righteous. We had no ability to become. But ke ngoku uThixo ngokwakhe wenza uYesu olilungisa ukuba abe sisono. Now akamenzanga waba nesono. Nantsi into enye into endifuna uqaphela. UYesu akenziwanga waba nesono. Isono akanaso futhi khange abe naso and futhi soze abe naso. But what God has done is that he made him to be sin. Wamenza waba sisono. Not abenesono, not to have sin, but to be sin. So that we may become the righteousness of God. So, uYesu wenze uThixo wenze uYesu kuba abe sisono ngenxa yethu ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. Now, ungenaphi wena okanye wenze kanjani wena ukuze ube phakathi kule formula? Uve udaba. First thing oyenzile wonile beneson. Esibini uva the gospel. As umamele ngoku ndishumayela. As ukholwa elilizwi ndilishumayelayo. It's you becoming. It's you ubalilo okanye ubabubo obubulungisa bukaThixo. Now xa sithetha ke ngobulungisa bukaThixo obusebenzelanga njengoba besichilo. Akho umsebenzi wenzileyo. If ukhona umsebenzi wenzileyo mnye wonile. Yenu Yesu waba sisono endaweni yakho. Ekubeni bebe sisono endaweni yakho wabethelelwe emnqamlezweni. Meaning isono sakho sabethelelwe emnqamlezweni. Meaning isono sakho sagwetywa. Now, this nabu kubulungisa bukaThixo. Oh my God. UThixo uyamthanda umntu. So much. Masijonge phaya ku Genesis. I think it's chapter 3. Paya, after umntu etyile, ku chapter 2, after umntu etyile, wadla, amthini ebekuthiwe angatyikuwo. Now, what we see, sibona uThixo ke ngoku ekhulula iziqalekiso ebetha. Xa kusiziwa ku Eva, uthetha ngokondiswa kwentlungu zokuzala. Now, When it comes to inyoka, sibona isiqalekiso sokwenyane. When it comes to the serpent, ngoba uthi awuhubuluza ngesisu idluthulo lomhlaba. Ibe seyithi futhi ke ngoku, ubezwa ubeka ubutshaba phakathi kwe serpent kunye nomuntu. Now, xa ebeka obubutshaba phakathi kwe serpent nomuntu, uthi i serpent izo luma isithende somuntu. But umuntu uzo crusha, uzo tyumza inhloko ye serpent. Now, ndifuna ubone apho bangabana, actually, from the beginning, ngexesha uThixo ambethayo umntu umnikezulo yiso. Because if bangabana into olutshaba lwakho luzokuluma nje isithende, meaning utshaba lwakho alunamandla okweyisa lukubulale. Linikeze nje ipermission yoba likuvise kabuhlungu. Hayi iability yokukuchitha, but iability yokunikeza inhlungu. Now, kuthi ke ngo izokuluma isithende, but yena umuntu unikezwa the ability as now look at this. Lena sisibetho nje. It's not a reward, sisibetho, but esisibetho sithi umuntu uzotyumza inhloko yalo ongendawo. Then xa siqhubeka ebetha indoda futhi uthi kuye, uthi ku Adam, uthi uzodla, uthi cursed is the ground, not man. Ndifuna uyive futhi le nto. Cursed is the ground, not you, but the ground. Big on your account. Uthi uqalekise umhlaba esethi uzodlukubila kwebunzi lakho. Now, ndizama ukubonakalisela ukuba uThixo uyamthanda umntu. Akananjongo yoku-inflicta intlungu okanye yokugweba umntu. Uthe egweba wanikeza umntu uloyiso. Egweba ebetha kwaseqalekeni. Wanikeza umntu loyiso. You need to understand that you are created to be victorious. You are created to stand above all the challenges. No challenge will come to you as a fiki koyisa. At Paul, we are counted a sheep to the slaughter all day long, but in all these things we are more than conquerors. Kuzo zonke izinto sisuke soyise sigqithise. Kungakhangeleka ngathi uye kutshabalaleni, kungakhangeleka ngathi uza kohluleka, kungakhangeleka ngathi you won't make it, but okusalayo, you are more than a conqueror. We need to understand this is what God has done for us. It's a free gift, freely given, not deserved, not earned, but God decided in his godliness, in his righteousness, in his greatness, aniphelele amagama phakathi ebuthixweni bobuthixo bobukhulu bakhe. God decided uba ngabana wena ungaphezu kwabangqobe. Sibuyele emva ke. Now, sikubonisile uba ngabana akukho nto umntu ebenoyenza. Masibuye sisizapha kwabaseRoma. AbaseRoma isahluko sesokuqala, mhlawumbi sawufunda from Paya. Verse 16. Kuba andinazintloni ngazo iindaba ezilungileyo zikaKristu. Kuba zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo. UmYuda kuqala kwanomGrike. Verse 17. Kuba ngazo kutyhilwa ubulungisa bukaThixo buphuma elukholweni buse elukholweni njengokuba kubhaliwe kwathiwa olilungisa ke uyakudla ubomi ngokholo. Siphinde mhlawumbe ukufundela. Kuba ngazo kutyhilwa ubulungisa bukaThixo buphuma elukholweni buse elukholweni njengoba kubhaliwe kwathiwa olilungisa uyakudla ubomi ngokholo. For in the righteousness of God, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Now, kwindaba ezilungileyo kutyhilwa ubulungisa bukaThixo. Ithi kuba ngazo indaba ezilungileyo ubulungisa bukaThixo. Okanye kuba ngazo kutyhilwa ubulungisa bukaThixo. Buphuma elukholweni, buse elukholweni. Meaning, obu bulungisa bukaThixo abugwebi. Oh. Obu bulungisa bukaThixo abukwenzi uzive une condemnation uzigweba. No, obu bulungisa bukaThixo bukususa elukholweni, bukuse elukholweni. Uyava ukholwe, futhi bukususe kolokholo bokubo bokuba ukholiwe ukholo kokuqala, bukuse kolokholweni. Meaning you move from faith one level to another. Now, indaba ezilungileyo ngoKristu. Indaba ezilungileyo ngabani? NgoKristu. Masiye kuverse 18. Kuba ityhilekile ingqumbo kaThixo ivela emazulwini, ichase konke ukungahloneli Thixo nentswela bulungisa yabantu abayithileyo inyaniso ngokuswela ukulungisa. Ngokuba oko kwazekayo ngoThixo kuyabonakala ngaphakathi kwabo kuba uThixo wabonakalisa kubo. Mhlawumbi before siye phambili ukwenza ba ndingakulahla. What I'm trying to emphasize okanye eyona nto endizama ukukubonisa yona kuba ngabana obu bulungisa abuzanga ngemisebenzi, buze ngokuba uve indaba ezilungileyo. Usakuziva izindaba ezilungileyo wazikholwa. Uthi uPaulus ke xa ebhala apha uthi andinazintloni zalo ivangeli kuba zingamandla kaThixo. Futhi kwalapha kulo elivangeli ubulungisa bukaThixo butyhiliwe obuphuma elukholweni buse elukholweni. Na ubulungisa buphuma phi elukholweni? The moment ukholwa kulapho buphuma khona ubulungisa, buphinde buse phi? Elukholweni. So, akukho misebenzi apha. Akubonakali kusithiwa fanele wenze into ethile. This is one of the things we need to understand. Ubangabana, ubulungisa bukaThixo abusetyenzelwa. Akukho bani ongabusebenzela. Masifunde phaya ku Romans chapter 3 from verse 21. Ngoku ke bubonakaliswe ubulungisa bukaThixo kungekho mthetho, bungqinelwa nguwo umthetho nabaprofeti. Ubulungisa ke bukaThixo obungokukholwa kuYesu Kristu bube bobobabalo, bube bobabo bonke, buphezu kwabo bonke abakholwayo. Kuba akukho kwahluka kuba bonile bonke basilela eluzukweni lukaThixo, begwetyelwa ngesisa lubabalo lwakhe ngako ukukhululwa ngentlawulelo ekuYesu Kristu. Again, ngoko ke kubonakaliswe ubulungisa bukaThixo kungekho mthetho, bungqinelwa ngumthetho, umthetho nabaprofeti. Now again, umthetho required imisebenzi ba do, do, do. Now grace says done, okanye it is done, it is done, it is done. So, obu bulungisa, this is what we call grace. Awusebenzi, akho nto uyenzayo to deserve. You are unable, you are incapable. There is nothing you can do. Possibly. But God decided to give it to you. Masithandaze ngenxa yamaxesha. Ithi Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela iziphoso zam ukuze ndigwetyelwe. Ndiyakwamkela ke namhlanje ube yinkosi nomsindisi wempilo yam. Yabulela. Amen. Buthandazile ke uyayazi banrwecephi phaya bucala ndizobuyela kuwe mphulaphule. Siyabulela kube nobusuku obuhle. Enkosi.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.